maji yakapita, mikigo na ushafika, jina gani ujanita baby? Shauri utaki kabisa, eti uniache na visa vya Firauni na Musa vingi. Ikilala na utakama naniita, nafumba macho navuta shuka, naona napumbazika, unishika po ndipo hapo nafarijika. Mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka wewe. Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi ameniba nusura jeuri sina tena, wendo ganzi menimaliza hasira, sihumwe wakisema nidekeze nilewaze, washushuke wanyamaze, nikinuna nibembeleze, usini bebe nipulize, watu waume washituke, roho zao ziwaume, ninipike ule chote unenepe upendeze. Ukipenda unibimbe nikumbatie, hata watu watuone wakahadithie, nitambulishe niringe niwavibie. Ukitaka uniweze nibebe wewe, ukipenda unibimbe nikumbatie, hata laiza tuone akahadithie, nitambulishe nitambe niwavimbie.